En nyali al kamisare no gay e go lewru février du ujinaji didi e sapo e jenay yamde joy witare ke mintaji sapo e joy kibaruji mo e fulfilde commune Omar Hama Janganton do dande studio Kalangu nani ko e kibaruji Firtude ko e hokkobe habaruji der golle mun keba andal kokkol habaruji do filla cuudi sariya dum woni mana nyalande hande de Jota kale mo minister hawjinde filla cuudi sariya e fedde hawjinde mo inol dum woni saru siji sawji do enda der kibaruji medo nanan nonni kenga non dekugol jungo do derol wadi hakunde sudu seni e saru siledi france gado carte wote ko natal neddo tawa e mum dum dun der lawal cubaki leedi gado yaade dubi ujunaji didi e noga e go der leedi medde niger der lawal dum woni mojjinol filla labal e gurdan nimbe gallure nyamey dum woni nokkure to ndiele tunnude e tundiji mojjinte nyibama do der bangere kubiya kanjum woni ko kantirten kibaru jume fulfulde kori jam hirtema yerno kali ranno mi on e der ko e kibaruji meden firtude ko e hokkobe habaruji der golle mu en keba andal kokkol habaruji do filla cuudi sariya kan woni mana hawrinde nyalande hande natunde hakkunde dum woni fedde leddi hawjinde mojjinol saruciji e minister hawjinde filla cuudi kete der leddi meden Niger dun doninde hawrinde arande ni yeru no kalo do inde sudu sari on wi no wadan kwatame dum woni hokkobe habaruji keba kokkira habaruji no haniri yerno cuudi kokkoji habaruji kalirta habaruji mun ko ala ngoga Habibu Garba kan yewtidi e Sada Musa
on voulait impulser une nouvelle dynamique
miden gidi hukkude gollal amin gal sembe ko watta ko kobe habaru kebi habaru no wodiri do kite tawade yeso cuudi kite leedi meden gam min teke ke min gii ko habaruji tawadi no bindi der dereji habaru ke jorta non fu nane no kolla ko cuudi kite den der mu en habaru hebata ko non dum du wadi ko hande min kawri gam hollude ko dum hana non dambule cuudi kite meden no pirti wakkati fu ko ko habaru fu haja habaru no wawi warte fimu miden gidi du fa hande ardibe cuudi kokkoji habaru ande gol e ko hedi dum en ko watta min gollidi no wodiri gam min fu tawa der hawrina hande
des affaires judiciaires
feccita habaruji hollude golle yaadu yeso kan woni mana porje pro dek o noddudo kenga lasar hokkobe habaruji batte faminde be dum woni golle mabbe nani ko biyetedo Saidi Souley kawji do filla habaruji der o projet ko famini mutari mahamadu wakati yotidi no makko
rencontrer les médias pour le
projet fotte ko kobe habaru une wodido non sanne ganno wallire himbe anda golle projet o projet ni durwo filla yadu yeso ardini beydude sembe lumaku e tabbintinde weltare himbe himbe fu golle projet o nafata suka yade mawdu sukabe ummatore ujunaji woronje didi kana tawen nafake dalila projet o projet ni no hawjo fa handen hanu cedena ande kebaade Yasin Lady dundu wadi ko miden kawre himbe gam feccitidde he mabbe habaruji min kebi do filla mo ino ladde e jaye heba neddo fu anda ko oto wonno
wala ce que je suis en train de faire
demle kaltede der leydi no tawa der kulle ballitoje yaadu yeso jonde jan e portal dum woni hore hala battu nyalande ittanande leydi aduna koje gam denle donade hande wono gayi e go lewru fevrier gadaado dum woni demgal andangal demgala donangal kan woni demgal kaltengal del nokkure kanjum woni ko Aliou Maina Sara horejo jande godudo andal do demle famini Moussa Hassan ko yottide makko
la langue nationale c'est la langue
ko demgal limte der demle leydi sani tawe demgal gal ko leydi din hawre lato leydi horem igal hale der mairi misali demle sappu leydi Niger wodi conference nationale du hawrina leydi mauneden kan tabbintini de demgal du no wi'e demgal neddo deni kangal woni gal neddo muyni eden godi du fa handen demgal burgal haleede na burgal sembe der cekantarare suka ba sarobe mum neddo mabbe fu he gal mum suka on gal innun ni artata ekitade amma suka ba ekitake nano hala demgal fereal gum gan kangal bura haleede der nokkure den wawa wi'i ko demgal gal no demgal mum no wado du gal lato engal babi
ça peut être aussi la langue de la mère la langue du père
nani der cingo labi do filla labi dena ko jadi der département Tillaberi gouverneur mo région Tillaberi kengani o hoji take labi kesi dum woni e wattitigo laabi goddi koojanodi illu jeetati lewru fevrier dubu jinaaji didi e sappo e jeenay dum du ministere kawjido der redu leydi on hojjede dum doni waddeni horebe ardibe tilaberi be ngarti do ya warta nimbe ko hadano yamde sappo jamma yaade yamde jeegon subana do du der nokkuje godde tera sai gote torodi e tilaberi e horem ndoni e do lawal goto gol doni o yeyi haloyde e mabbol luube nyamoje nyande fuden kam woni nuziet inikar adbad kambe departement bani bangu bondoro tingara e departement mo wala nan hippitere tokkondira loreji gadaado fuddan jeddire de do lawal agades dir ku wadi ko horebe ardibe region mabbi lawal jahangongal yerunino atter adam secrétaire général mo région agades o hali ardibe hawju e horebe sogeje be region on jidi ko watta o sawe sadorma hebanama mosola heba nimbe puddita jahale mudo bien yé de lawol gotongol ni sarusi lady france kam hebi gadol carte wote ko natal neddo tawte emon dum e cubaki lady gadoy ko dubi ujunaji didi e nogay e go onder lady meden niger de kugol jungo do derongol do wada kena kengam do nyame hautade sudu hawjindi cubaki lady ndu miliaruji nogay cede men sefa kamon ko wada to golle jidi chaka lebi sapo mane bien jegom noni wakati adama dawachi yewti dinne didabo kalo do inde sudu on biete na fi wada nani kowi
avan kon arriba a sete
fadde ami yotta do min arkana min gaddino batwarde wonde nokkuto min biino han yewe burbe golle lobbe don enda ni ko watto hono company sappo e jeetati kay won ko kokki inde mo en tewtu gongol ko min daaro e do laabi kan daare di fu min tawoyi company goto min baay goldude e mudum o company wita kena Jamal Tour min tawi ka wayi yottine de min golle amina min jirri min kalde mabbe min nardi e mabbe golle de enda min kollibe no sigilo fu no yara be biidu konna nibe koji aadi be gasinan gollal gal fadde cubaki warde do lebbi sappo e jeegum goldo golla no wodi kojol fotoji ciagal mundu konna sei kase bindigon wade kase e tuggol kollid no wodi
lia l'empreinte digitale
nani jangobe be université dosso atalata biti do ngadi jonde metan der golirde gouverneur mo région dosso be du jamtanana fi ngurnda mu e jande o moddine e fa hande ciudi mabbe to be balto kambe loreji ko jodi do din hejay yerunino secrétaire général fedde mabbe biyetedo mamman al mustafa nasiru wiri o wi dum wadi lebbi sappo e gooni joni ko kambe jangobe kembe joyo baltana der ciudi nogay e jeetati tam e lore kar ngota dubbe godi nani ko wi Moussa Hassan noddido mo e cialalo
la question épineuse
sa darma ami o do fille ciudi amin di nin dum fuddiri non ni faware jondu kon nan kulle goddo no wodi gaada andi minister kawjido o fille jandeji mawde hore mudo haalino wi fadde amin natoyde jande dubinaade sappo jerto en dan tawan keddi nyimdi di fugasi dun ne ay aadi di lataaki dun saabi ko min jeyi to gouverneur famin kollo badum sey min taway gouverneur don enda min tay secrétaire général dabo mo gouvernora on don jokka min kolli keddi ko min gommi ni jahar sa darmaaji amin fu yebe universite do so on foti himbe kemen joyon wonnon de wi e ciudi noga e jeegon tam wotti himbe baal der mu karuji didi tawon ko attomi wakati yarami no wartami goto o wala no golla ton le baade gouvernora no resi jande ne waa wadde dum wadde ko min jami min ngadane bayle sedda der
majji minimum fin so andale commission pour étudier
nani kewal bibbe leddi mali dillambe tokkirtana far leddi niger yaade der leddi arab e milde no yottoyto der leddi europe wobbe der mabbe no ciccite waddede der niger lay fi ciattudo de noy ko janol teddengi be nimbe soccitaabe le niger ulati bandi min seku gajigo mo studio tamani gondo e jahangal famini nimbe do mo suman amadou firtam mindo
bibbe leydi mali ko watto hembere ari waama leydi algeri atalato won ko kebe jottoy wuro mabbe mali fadde mabbe yottado en galu nyemey be pantinaana ma hono OIM fadde leydi duniya hawjine filla ko darto dilla wambe to en agadez adama berté gollowno enda biro jodani go mali den galu nyemey
en realité
de gonga fedde OIM kan hawji huune fu mabbe minen fedde den nimin golliditta debe gari do to amin min gadantabe derol min gattabe der juude OIM kan darato no wadi ko be kota abadadu de salaki adude dongal ummotobe leydi eno jahale leydi tubakoɓe
les migrants
adama berté haali wiide ke himɓe leydi mali dilewamɓe ɓe wakkati ɓe jahata jahalɗe ene ɓe pantata bureau joɗani ɓe binda koye mabɓe
nous recevons les migrants
deɓe kam ƴake denni ɓe garta to amin gam ɓe gala bawɗe ko hotata ambassade amin du seydara no waɗe ko ɓe kota amma wakkati ɓe garta ɓe jewta min andanaɓe
souleymana mayga goto e hooreɓe fedde yimɓe mali joɗiɓe leydi niger o wi ɓe gaɗi kulle kewɗe ko wata ko tawe himɓe acca jilloyde leydi mumen ya leydi gondi kano woni ɗum haɗan himɓe no hen fande no jaaha
yimɓe ɓe ɗe neɗɗo wi'i ɓe coƴƴo sey ɓe mbiya ɓe mbawa gam naggena guesa ɓe conni fa ɓe jaaha miɗen kollaɓe dow laabi ɗi ɗiɓe mbawi mayude sey ɓe mbiya mayde kay fodore no acceni ɓe jaaha baniɓe mayan noon no ɓurani ɓe ɓe coƴƴo wuuro goɗɗum wala
dillugol himɓe leydi mali ɓuytake sanne allah e ato leyɗe galano koye naɓɓe gaden ɗan hewɓe du kono siye ton en ɗan kina riwi yeruno fa hande hooreɓe bureau joɗanigo mali ɗo enen Niger haaliri
o habaru du cigiliɗo woni Sekou Gadjigo mo studio Tamani Bamako leydi Mali gonɗo e jahangal ɗo e studio kala ngu nder lawol gollidol caka projet ji mo fondation Hirondelle kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu
no
wala kam sanne miɗo feccide ɗum
en garta e yewtere meɗen pindilo nder lewru janvier du ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi nokkure ñiɓama to ndiyele e tundiji juppete inditirande STBV ɗum dole banguere kubiya mo ñamey kan ɗum ya ɗum waɗa ɗum du no bankial leyɗe duniyaru kan wallitiniɓe kotto milliyaruji ɗiɗi e millioji ɗum woni capanɗe nayyi e joyyi ceede men sefa ɗum du no tawa nder lawol ɗum woni moƴƴintinde e ko wallata fawalla joni nokkuje e tundiji joppeteɗi nder gallundu heɓa moƴa Alassane Kouzi Mohamed
nden ndiyele tunnuɗe ɗo enna gallu ñemeyi nde mobile aji ɗi addiɗo yanno yuppoɗo no endan to heɓi fuu ɗum du kono no laati basi yaade e himɓe kañum e nokkuje muɗum en hande nde endan nokkure ñiɓama to ndiyelɗe yuppete nokkure intrama STBV no wawi hono gollunde ko watta himɓe ujunaji keme nayon tawama ne nde mum ɓe garani ɓe juppotno endan nder gayɗe torta on enda no hewno sanne yeruno neɗɗo goto laatiɗo ha demum ɗum wonno no haalniri
effectivement
nde gonga iɗum sulnana himɓe sanne gam bani hendu ɗum tan heeƴi baader ɓaade neɗɗo tawa wawa foofi no hiɗiri nde gayɗe ɗen kewi ɗum cukaɓe no mbawi cami nder majji
mobilaji mawɗi cafoji ndiyan tunnuɗan nde wuuro ñeme ɗo endan jahan juppoɗum to wiyete STBV on endan ilu daro lewru février sey nde ɓe joɓi e terɗe wiyetede métre kibbe nde wonana buuɗi capanɗe joyyi joyi e mobilaji ɗe endan ɓe jii hunde nde endan tiiɗi sanne eɓe ƴamadu konnan tawe ɗum jippini ceeɗeɗe seeɗa
noro
ceeɗe ɗen min mbiyayɗe itti fuu fuu amma ɓe ɓuyta ko ɓe mbiye lawol fuu neɗɗo yoɓa keme nayyi no hani ɓe mbiya ɓe gartiri ɗum ñalowma fuu keme nayyi bani nder ñalowma on fuu lawol gotol neɗɗo heeɓi nde ni ɓe gaɗiri ni tomin jaɓi
2000 francs
to ndiyal tunnuɗe wonno yaare no yuppu e ton nokku no laatiɗo kina tefa jawri ko watta ko heɓa golla fa wooɗa lawwali cheybou labo kawjiɗi nokkure nde endan o haali
gollude ndiyele garteɗe duufe ɗo ɗen hoya nokkure nde du no hani wi'e ceede joɓeteɗe ɗen keƴƴori gaɗa golle ɗen ko watta nde ɓooya ide golla no wodi du ndiyan hiite courant e jobdiji wonɓe no golla kanaɗi gaɗe ɗum du waddi komiɗen jaɓa ceede
ɗe
nokkure nde endan no woodi akalaji mawɗi kañum e machine aji caggal ndiyan tunɗanɗan yuppama ɗon sey ɗum yaa ɗum sendo e ndiyan ɗan endan ɗum itta tundi e muɗum fa laaɓa ɗum saƴƴa ɗum tundi to du kono yorne kuje ɗe fo kulle no laati no wawi nafude yaade yeeso lawwali cheybou labo
plusieurs types de produits
no woodi kulle kewɗe eɗum wawi waɗir ndiyele tunnuɗe ɗe misali gaz ƴulɓe e birgi en fuu amma minen fa warde hannde min mbiyay guel na guelto min gaɗata seyni min teykeke min jii komin mbawi waɗir ndiyele ɗe ndiyele ɗe du nde cekama moƴƴinama no mbawen nawtore nder kaliji nane jarno leɗɗe awaɗe dow laabi
pour l'arrosage
usine oɗo hono mum ñiɓete nokkuje kewɗe gam batte hiɓɓinde muradu himɓe fuu
ɗo won to kibaruji meɗe fulfulde tili en ñeltan sumana amadou ali ñali firtan ɓe ndi e ɗengal fulfulde adama dawaci kam en woni ardiɓe ko kibaruji ɗi sigili fa waɗi kanko isaw lawwali kelɗo dow masinaji joni gongo maman dantani waddana o ko ɗengal hawsankore yamde jo emin taji capanɗe tati kirten to janhirte fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinol
yiwde altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannay e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio Kalangu, yadu Lady Niger.